I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today.
Ko te kaupapa o te kōrerorero I tēnei rā, ko te pāpara kauta. The topic of today's discussion is at the bar. E tama, e hia o tau ināianei.
Kia ora e pā.
Kua te kaumā waru aku tau.
Nō reira, e āhei ana tō kuhu atu ki te pāpara kauta.
Ai.
Hoake tāua.
Nā, he aha hei inu māu.
He pia māku.
He pia hoki māku. Māku te hau te tuatahi.
Kāpai, māku te tuarua.
Anei tō pia e koro?
Tēnā koe. E hia te itu o ngā pia e rua.
Te kaumā waru tāra. He au tāia tonu.
He tika tāu, te taumaha hoki o te utu o te inu I te tāone.
Koirā te take, ka hoki hoki mai au ki tēnei pāpara kauta. He ngā wari no te utu. Kei aku nui, kei aku rahi, tēnā koutou, nau mai hoki mai ki te īpāho o Everyday Māori, ko Hemi Kelly ahau.
Ko Āpiro Woodbine ahau, nau mai hoki mai. You've just listened to today's kōrerorero between two people about te pāpara kauta.
Te pāpara kauta. The pub.
The pub.
Or the bar.
Or the bar.
Let's break it down, bit by bit.
Ka pai.
I tēnei kōrero, he whanaunga pia māua ko Āpira. He pakeke ake a hau I aia. So in this dialogue, Āpira and I are related. And I'm an older relative. Ka pai?
Ka pai.
E tama, e hia o tau I nāianei. Hey, boy.
Hey, boy.
Boy.
How old are you now?
How old are you now? E hia o tau I nāianei.
Kia ora e pā, kua te kaumā waru aku tau.
Hey, pops.
Hey, pops. I'm 18.
Kua te kaumā waru aku tau.
Interesting use of kua here. Kua te kaumā waru aku tau. It's become... It's like indicating a sort of
aye.
Movement of time.
Aye, aye. You could leave it out and say, te kaumā waru aku tau. I'm 18. Kua te kaumā waru. It's like I've turned 18. Aye.
Yeah, maybe last time we saw each other, I was 17. Yeah.
Aye, I've reached 18. Nō reira, therefore, e āhei ana tō kuhu atu ki te pāpara kauta. I'm that uncle. I think I'm that uncle. Therefore... E āhei ana tō kuhu atu.
You're allowed to enter.
Tō kuhu atu ki te pāpara kauta.
To the bar, to the pub.
You're allowed to go to the pub. You're allowed to go to the bar. You're allowed to, you're permitted to. Āhei, that's the verb we want to be using. When you're allowed to do something.
Yep, okay. It's permitted.
It's permitted, all right? Pāpara kauta, just a little bit of history here. If you like the whakapapa of words... Pāpara kauta, I was like, where does that come from? Because it's the word for pub. It's the word for bar. It comes from the word public counter, which was an old word used to talk about the hotel pubs, the hotel bars, the public counter.
Yeah.
Te pāpara kauta.
The public counter.
Kia mōhio mai koutou, just so you know.
Kia ora.
But for sure, if we're talking in, if I'm talking about amongst my friends, we say te pā, haere ki te pā, the bā,
ki te pā.
Which is not to be confused with te pā, where our marae are. You exclaim, aye, let's go. Hoake tāua, let's go.
Ka pai, so now we're at te pāpara kauta.
Ko taku pātai ki a koe. Nā, he aha hei inu māu.
He aha hei inu māu. What would you like to drink?
Yeah.
What will you have as a drink?
Aye. And if we go back to last week's episode, we introduced you to this feature of the language where it's hei inu mau, right, for you to drink. Other examples last week, for you to learn, hei aku mau, for you to think about, hei whakaro mau. So that same feature of the language is here. He aha hei inu mau, what is it you would like to drink?
Kia ora.
Notice I just used nā here to kind of lead into my pātai. Now, nā, he aha hei inu mau.
I think that's my favorite feature of the sentence is that nā, because sometimes it's really helpful to just have a way to start talking. We do this in, hey.
Hey.
You know?
Yeah, you want to get someone's attention before you ask them a question sometimes, and that's kind of like a way to do it. Nā, tēnā as well. I think it's the short form of tēnā, tēnā, he aha hei inu mau, and we say nā, he aha hei inu mau.
Ko taku whakahoki, he pia māku.
He pia hoki māku. I'll also have a beer. Māku te hau te tuatahi. Little kiwaha here. Māku te hau te.
You will shout. Well, yeah. I will shout.
I've got the first shout. Māku te hau te tuatahi.
Tuatahi.
Hau te, I think, we'll need to look it up, but I think it comes from the word shout. Shout. Hau te, hau te, hau te, shout, shout te, hau te. So like, I'll shout. Māku te hau te tuatahi. Māku te rauna tuatahi. You'll also hear.
Ka haere tonu te kōrero, ka pai, māku te tuarua.
Ka pai.
I will do the second, te tuarua, māku te tuarua.
I've got the second.
What's omitted here is te haute.
Kōia. Ka haere atu au ki te hoko I ngā pia ka hoki mai. So I head to the bar, buy our drinks and come back. Anei tō pia e koro. Anei tō pia e koro.
Here's your beer. E koro? He ha tenei.
I'm just playing with you, right? So you're younger than me. E tama, I start off at the beginning. E tama, e hi o tau I nai ni. Here's your beer, old man. Anei tō pia e koro. Right?
Ka pai.
Don't be afraid to play with e koro e kui. The way we greet our elders, but it's also the way we play with each other. And even with little kids sometimes. E koro. Speaking to a little boy. Yeah. E kui. Speaking to a little girl. Kei te aha koe, what are you up to?
Love it. Tēnā koe, e hia te utu o ngā pia e rua.
Ka pai, ka pai.
So I've thanked Hemi for the beer, tēnā koe. And then?
E hia te utu. What's the cost? What's the price? E hia te of. E hia te utu o ngā pia e rua. Variation here. Sometimes you'll see e hia te utu mō ngā pia e rua. That's okay. Kei te pai tēnā. What's the price for? What's the cost of? E hia te utu o ngā pia e rua, kei te pai ngā me e rua. Both are good.
Ka pai.
We're using two e hia sentences in this kōrero. The first one, e hia o tau. How many years do you have? How old are you? E hia te utu, what is the cost? How much is the cost? Wherever we see e hia, we're asking how many, how much. Ko te whakautu, the answer to the pātai, te kaumāwaru tāra.
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 Koina te kupu mō te dollar. Yeah.
Koia. That macron's really important. Te kaumāwaru tāra. Te kaumāwaru tāra means something completely different. Carrying on, he autaia tonu. He autaia tonu. He autaia tonu.
He autaia tonu. Is this kind of like, yeah, not too bad?
Yeah, it's not bad. He autaia tonu. Another kiwaha, another great kiwaha. When something's not bad, he autaia. He autaia tonu. The band's playing in the corner. He autaia tonu. Not bad.
Ka pai. Ko taku kōrero, he tika tāu.
He tika tāu. You're right. Yeah. So just remember, we're talking about the cost of the beers, saying it's not bad. It's not a bad price. We live in Tāmaki Makaurau e Hoa Mā, where the prices are skyrocketing. So $18 te kaumāwaru tāra for two beers. Mō ngā pia e rua, he autaia tonu, not bad. He tika tau, you're right.
Cool. So that's a way we can agree with someone. Agree with something someone's just said. He tika tau.
He tika tau.
Te taumaha hoki o te utu o te inu I te taone.
Te taumaha hoki o te utu o te inu I te taone. Hea tō whakapākehatanga.
Te taumaha hoki is how expensive it is. Te taumaha hoki o te utu, how expensive it is, the cost of o te inu I te taone, of drinking in town, how expensive it is to drink in town.
Koia. One of those exclamations, how expensive it is.
Aye.
Te taumaha hoki o te utu. If we just take that part, we're saying, how expensive? Well, that's really expensive. Te taumaha hoki o te utu.
Another example, te wera hoki o te rā.
Te wera hoki o te rā. Te reka hoki o te kai. Te reka hoki o te kai. Here, we're using the word taumaha in relation to te utu, which is heavy. It's a heavy price. You could also use te nui hoki o te utu.
Aye.
But being creative here with the word taumaha.
Kia ora.
Ko taku kōrero whakamutunga, my last kōrero is koirā te take ka hoki hoki mai au ki tēnei pāpara kauta. Koirā te take.
That's the reason.
Ka hoki hoki mai au.
I come back.
Ki tēnei pāpara kauta.
To this pub.
Ai. Koirā te take. That's the reason. Taku kōrero whakamutunga rawa, my very last comment, he ngāwari no te utu.
The price is flexible.
The price is
cheap.
Cheap, yeah, it's light. So the opposite of taumaha, where the price is heavy, the price is now ngāwari, it's light. He ngāwari no te utu, so it's cheap. He ngāwari no te utu, because it's cheap.
He ngāwari no te utu, so it's like giving it as a reason more than just saying he ngāwari te utu.
Yeah, yeah, he ngāwari te utu, it's cheap. He ngāwari no te utu, because it's cheap.
I see.
Yeah. And that's the reason. Ka hoki hoki mai au ki tēnei pāpara kauta.
Ka rau e hoa. So now that we've broken down our kōrero rero, let's have a listen through to it one more time.
E tama, e hia o tau ināianei.
Kia ora e pā. Kua te kaumā waru aku tau.
Nō reira, e āhei ana tō kuhu atu ki te pāpara kauta.
Ai.
Hoake tāua. Nā, he aha hei inu māu.
He pia māku.
He pia hoki māku. Māku te hau te tuatahi.
Kāpai, māku te tuarua.
Anei tō pia e koro?
Tēnā koe. E hia te itu o ngā pia e rua.
Te kaumā waru tāra. He au tāia tonu.
He tika tāu. Te taumaha hoki o te utu o te inu i te tāone.
Koirā te take, ka hoki hoki mai au ki tēnei pāpara kauta. He ngāwari no te utu. Hei whakatepe, anei etahi pātai. E hoa, me pēwhia te ki. How old are you?
E hia o tau.
Ai. E hia o tau. He rerenga anō? Kua rongo koe i te kōrero e hia tō pakeke?
Nē, e hia tō pakeke.
Ai. E rua ngā rerenga i te reo. E hia o tau. E hia tō pakeke.
Literally, what is your age? Right.
Ai. How many years do you have? And how old are you? The same question. It's just, yeah, when you think about it, whakaaro Māori, let's look at the answers. E hia o tau?
E te kau, oku tau.
No, e before te kau.
Oh, really?
Remember? E is only going to sit before e rua through to e iwa. So if you were 10, e hia o tau?
Te kau, oku tau.
Te kau, oku tau. E hia tō pakeke. Te kau.
Te kau.
Tōku.
Tōku pakeke?
Ai.
Okay.
Te kau ōku tau. Te kau tōku pakeke.
Ka pai. And if it was any number below that, would be e in both scenarios.
And if I'm 30, I'm e toru te kau. Because it's still e before rua through to iwa.
I see.
Even with bigger numbers. Yeah.
Okay.
E toru te kau mā whā ōku tau. E hia o tau?
E toru te kau ōku tau.
E toru te kau. Ai, ka pai. We've looked at the kupu āhei in the past and talked about how it means to be allowed or permitted to do something. E hoa whakamauritia e nei rerenga kōrero. Can I go to her house? In other words, am I allowed to go to her house?
E āhei ana au ki te haere ki tōna whare?
Ai, koia. E āhei ana au ki te haere ki tōna whare. Yes, you're allowed.
How would you say that?
Ai, e āhei ana koe. Ai, e āhei ana koe. Ka pai, ka rawe. One of the key waha in this kōrero rero was about shouting around of drinks or shouting the kai you're paying for. The drinks or the kai. Hea te kōrero. My shout.
Māku te haute.
Māku te haute. Your shout.
Māu te haute.
Her shout.
Māna te haute.
Hemi's shout.
Māhemi te haute.
Māhemi te haute. Māhemi te haute tuatahi. Māu te haute tuarua.
Alright. Could you swap te for e? What would it be? Māku e haute?
Māku e haute. Yeah, I'll shout.
It's still a tūmahi.
The difference is, māku te haute, it's like my shout.
I see.
I've got it. Māku e haute, I will shout. I will perform the action.
Okay. Yeah. Subtle difference.
Subtle difference. If we're going to the marae, māku te whai kōrero. I've got the speech. I've got the whai kōrero. Māku e whai kōrero, I will speak. So it's just the difference between I've got and I will.
Kia ora.
Ka pēwhia tō whakapākeha I tēnei rerenga. I'll ask it how it's said in English. How much did the car cost?
E hia te utu mō te motoka?
Ai, e hia te utu mō te motoka. Mō might also be o. E hia te utu o te motoka. Kei te pai ngā mērua.
Why, pātai, hemi, why is it o and not a? E hia te utu a te motoka.
He wāhanga, it's a part of the subject, the cost of the subject. Te utu o te motoka, te utu o ngā pia.
I see.
Ai.
Wāhanga.
He wāhanga. And no, kaore here ana e te wā. This tense, this sentence structure isn't tied to any time. How much did it cost? How much does it cost? How much will it cost? We're going to use the same phrase. E hia te utu.
In this kōrero rero, we used a little kiwaha. Kiwaha to say that something was not bad. Not bad. I aha tērā. Eho? What was that?
Heautaia tonu. Not bad. I remember being asked, I have these like little real memories sometimes where a word or a phrase that I was first introduced to or heard being used in context, like sticks in my mind. And heautaia tonu, I remember being asked by, I'm not going to say who it was, a native kaumātua speaker about my job and how much I get paid. E hia te utu, ka whakawhiwhia ki a koe, ka kōrero atu au te utu. And I said, how much? And he goes, oh, heautaia tonu tērā. Yeah, that's not bad. He autaia tonu tērā. And like, ding, aha moment. Like, that's how it's used. Like, it's just to show that something's not bad.
Ka pai, kia ora. It's nice having these little memories of the first time we ka taka te kapa.
Ka taka te kapa. Ai, light bulb aha moments. Koe rā, a māua kōrero rero mō tēnei rā. Ko te tūmanako. Ko ako nei koe, I etahi kupu, I etahi kianga, I etahi rerenga hou. Ka hoki mai no māua a te rāwiki, me etahi atu kōrero. Hei ko nā mai.
Hei ko nā. Everyday Māori is supported by Te Mā Tāwai.
Kia ukai pō anō te reo.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Hi, I'm Megan Rinks.
And I'm Melissa D. Motz.
And like every other person with access to a microphone, we started a podcast.
On Mondays, we release Don't Blame Me, which is an advice podcast where listeners call in and we share our thoughts on situations such as what to do if you're going to your boyfriend's family function and you haven't told him that you previously slept with both his twin brothers.
Then on Thursdays, we release our podcast, But Am I Wrong?, where we ethically gossip about pop culture, politics, our lives, and your lives. Listeners write in and we tell them if they're wrong or right in a situation. Are you the hero or the villain?
On Tuesdays and Fridays, we throw in a little something extra as well.
Well, something, something. We strive to create a community grounded in activism, mental health, and inclusivity. Think of us as like your blunt, honest friends who give you advice that you need to hear, not what you want to hear. But we're also always rooting for your success. What we lack in credentials, we make up for in
opinions.
We do that in every episode too.
We're professional unprofessional, so if you're looking for a new slate of podcasts to add to your routine, we're here for you.
Acast recommends.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.